The Don Cornelius Soul Train, ask her like coca nose for folk pain. The Love Supreme Coltrane, still dancing with the Bruce Wayne. Crack through the cold like Bane, like fella with a spliff in the rain. Like all dirty, loose off the chain. Insane in your membrane.
Wafata pepo na siku wanacha. From the ghetto, ngozi yosi mevuna mika. Spewa kiti bele meze la mchizi nkaka. Wazi mtinga na izi fedha na nyota chapa. Kipiga tuwa bado brandi na elisha supply. Kelusa damu kwenye fusa na kiuka masai. Hakuna vua miti shamba ili nyongo na dry. Kichwa cha skonga na fly, vision kuschanga to die. Na isa kick back, short up the rap plaques. Na whiplash, wakoda ni six pack. Kiblink twice, kingoda your kids rap. Wakoda wakid track, kino